dadka ku dhaqan xarunta dalka Mareykanka ee Washington DC ayaa bishii November ee sanadkii hore u cudeeyay inay meel gaara ku haysan karaan isla markaasna ku dhuuqi karaan maandooriyaha marijuana qiyaas dhan 5 meelood oo 1 meel kilogramkii. Dadku waxa kale u cudeeyeen inay beeran karaan in yaro geedkan kamida, hase yeeshee in goobaha dadweynaha lagu iibiyo oo lagu dhuuqo sidii markii hore ayay sharciga uga hor imaanaysaa. Washington DC waxay ku biiraysaa arrintan kala mid noqonaysaa gobollada Alaska, Colorado iyo gobolka kale Washington oo horay marijuanada u sharciyeeyay. Hase yeeshee magaalada Washington DC ma aha gobol dowladda dhexe ayaana dusha ka eegta lacagaheeda sida ay u maaraynayso. Jason Jarvis oo ah madaxa guddiga dusha wax ka eega aqalka hoose ee Kongreeska Mareykanka kana tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa uga digay meeyarka magaalada in iyada iyo saraakiisha kale ee magaaladu ay xabsi mutaysan karaan haddii ay sharcigan dhaqan geliyaan. Hase yeeshee Meyer Bowser arrintaasi ma cabsi gelin. Sharci uu Kongreeska Mareykanku meel mariyey bishii December ee sanadkii hore ayaa waxaanan ku jirin lacaga magaalada u ogolaanaya inay sharciga marijuanada dhaqan geliso. Saraakiisha magaalada ayaa ku doodaya in codbixiyaashu ay sharcigan ogolaadeen hal bil ka hor xilligii uu Kongreesku ansixiyey qaynuunka kharashyada. Meyer Muriel Bowser ayaa ka hadashay arrinta ay dadka magaaladeedu u codeeyeen. Sharcigani ma ogolaanayo iibinta marijuanada iyo ku adeegsiga goobaha dadweynaha. Da'yarta looma ogola inay adeegsadaan. Taas micnaheedu waa in dadka 20 sano ka yar ay mamnuuc ka tahay. Khubarada dhinaca sharciga ee ka kala socda magaalada DC iyo Kongreeska ayaa labaduba sheegay in aanay u badnayn in duqa magaalada amaba qof kale uu sharciga cusub dartii xabsi u galo, hase yeeshee ay jiri karaan ciqaabo kale oo uu Kongreesku magaalada saari karo.